mutima njagala ekyo kimala mubwelaliikirivu nenfuna ebirembe banja bakabireyo mu bufumbo mulaba mayumba geno babiikako nga bali mu bantu basula ku mbirigo sewanisaba mukama essanyu lyennina libula ekkomo awakana tagalolabe birungi byenfunye nateba omulezi yanje kiriba kikimukwane kirimbagula ani nenfuna omulala mazima liba sitani kyo yalisensera okulaba kusinga okuba wamba n'emikono nempanika bebi fuka matwaleko kakuweyawoti namusaba taata yakimpa yesanyu lyendeko omwami akyanjisamu ebyo byenjagala ntya nateeba emirembe ezadde lyeyagaza balabi neŋŋanda omukama nsobola kale kandabirira omwami wange mu budebude sirina kyensasiza mu ebyo byankoledde bosa okumuwa emirembe yanje kiriba kikimukwane kirimbagula ani nenfuna omulala mazima liba sitani kyo yalisensera okulaba kusinga okuba wamba n'emikono nempanika bebi fuka matwaleko kakuweyawoti maka magombe amagezi gembawa bakazi banange kunyweza bufumbo bimusanyusa omusajja golina alemu okuwakawaka manya tabakuvuganya munsi bangi bakubya empisa obulungi buwerekera mpisa zolina nyabo nokukola emirimu somwange kiya nnyo ebirungi ebimusanyusa n'atalya walala ekyo kiwangasa obufumbu bwaffe emyaka ekiwerako yanje kiriba kikimukwane kirimbagula ani nenfuna omulala mazima liba sitani kyo yalisensera okulaba kusinga okuba wamba n'emikono nempanika fuka matwaleko kakuweyawoti kirimbagula